empilweni yakho la khona manje kukho konke lokho okuqhubekayo kuwe iziphi izinto okholwa ukuthi zikufanele kube ngezakho entitled to ilungelo loluntu elingenakuphikiswa muntu lokuthi uphile noma ikanjani kungenakuphazanyiswa angikubingelele phinde ngamukele futhi enkosini efresh ngingusibondo bt ngema ongomlomo kabenet diamond we-christian networks kubuka sengathi uhlala amalungelo loluntu esikholwa ukuthi asifanele luqhubeka lukhula usuku nosuku inkululeko yokuyicabangela ukukhuluma ngokukhululeka inkululeko yokuyibandakanya freedom of association inkululeko ngenkolo ubani ongaphikisana nalokho kulula la basho izinto abanye abangavumelani nazo la bahlala nabanye abantu la bona abangabanambathisi kahle laba abakholwa ukuthi inkolo yakho iyimfithi-mfithi yamavundululo angamafuhlufuhlu ilokho kanye kwenzekayo emhlabeni wethu namhlanje abantu bephoqa ukuthi ukubona kwabo ukukholelwa kwabo indlela yabo yokuphila mayimukelwe futhi nebala ishayelwe ihlombe ngabantu bonke egameni lokumukelana nikuphila okuhlukene manje uma mina nawe siphikisana ngokuthile futhi bese ngiyaphikela ngithi umele ukuvumelana nami nawe futhi uphikelele ukuthi ngimele ukuvumelana nawe uma ucabanga lokho bonke kuzosebenza futhi uzosebenza ndlelani ngokwegiyela ukuphilisana kulo mhlaba ngake ngafunda utho lusukulumbe olwathola indawo ekhethekile kimi la magama ethi ukuphikelela ukugcizelela amalungelo akho ngokungabi nandaba ngama-responsibility akho akuyona inkululeko leyo kuwukuba yivukana nje ngakho uma kuwukuthi umuntu okholwa kuJesu Kristu imaphi ama-responsibility akho ngokaJohane 15:13 akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe futhi ngqongqongqo njengoba umphostoli uPaul aqaphela wakubeka kamumva wathi uJesu wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu ngisho seyizoni siseyizitha zakhe kubuke sengathi ilungelo elibekwe kimi njengomfundi kaJesu engephikiswe kulo ngokuthatha isiphambano sami ngimlandele futhi lokho kuzobiza yebo sithebo sami kuyobiza kakhulu ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke ngena kwi-WhatsApp yethu inombolo ithi 067 706 0077 kanti alternatively ungangena futhi kwi-Facebook page yethu ethi izwi elifresh.